Bad girl,
urabe rwano mu muhanda undutira bimahanga suwe na njye wenda gukunda.